You know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
Guys, see the boy.
Mapenzi kede wakana ogopa. Ananipa wazimu naropoka. Kama nimekunywa mbega nadondoka. Melisho useme narozoka.
Got the formula, vamos kwemenya. Dance a little bit, I know you're feeling, you feel a bit. You know my fam, I say make a hit. Hey, make a hit. So don't leave and go. I want some more. The toughest on your. Zin it up, I dance you. Take a call of you. What's a bamba? Many bamba.
Ah, cheleko. Mbeleko mama, cheleko, mbeleko, cheleko, mbeleko, aya, cheleko, mbeleko, cheleko, mbeleko mama, cheleko, mbeleko, aya, cheleko,
hey. Benzi tumetoka mbali, I love the way you grab me, chumani siku malizi, ooh. Wendo bahari piga mbizi, baby. Tunajua mimi sijiwezi, baby, ulivyo nine, ulivyo sexy, sexy, sexy. Ghetto paradise.
Vuru vuru baby wanivuruga. Atuelewa ni kizungu na kiluga. Yani baridi kavile tuko chuga. Kata, kata.
Show, watabamba. Kanibamba. Kanibamba. Cheleko, mbeleko mama. Cheleko, mbeleko. Cheleko, mbeleko. Aya, cheleko, mbeleko. Cheleko, mbeleko mama. Cheleko, mbeleko.
Better sound.